Lord have mercy. Oh yeah. Well, let me tell you my story. Nimezaliwa Mbeya, Tanzania. Ukometa mabatini. Hapa mujini nimezamia. Andoto zilikuwaga kuwa misi. Mara ghafla kwa mziki zikahamia. Mami, I'm sorry kwa sala sana ukupenda ulivosikia. Kama utanisi nikaanza kuimba, Mungu si athumani kakutana na kakinga. Kanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji. Fitina za ndani ndani mala milia na vimba. Atapendwa na nani mnye mwezi wa igunga. Nikajipa tuimani ipo siku nitashinda mana mola no mpaji. Hey, now I make my paper and I bless my family. Pole walo nicheka, enzi navaga kanda mbili. Never, usikate tamama na Mungu anakuona. Never, please don't care whom you are, where you from or what you do. And never give up. And please don't care whom you are, and where you from or what you do. Never give up. Never give up.
I remember mama told me, binadamu wanawema watakuchekaga usoni. Ukiwapa kisogo na kusema usifadhi chuki moyoni. Yalipe mabaya kwa mema, jifanye ukumbuki uyaoni. Ndo maandiko anavyosema. Nilimtanguliza Mungu kwa swala, maragafa kaja mzungu Sara. Thank you my baby, you love me, you support me, I love you too. Shout out to my nigga Joso Mipango, Jabulanti Chopa, I got love for you. Miamam karibu dana mchachambo, wambia tunapita so mikono juu. Najua maisha safari mibara siafikaga, long way to go. Ila nayona fadhali kulala wakika na kula soka before. Debe kwa zizi alimbagara tandika kimara na Kariako. Geto na kibatari kiangazi masika jomvua vyote vyako. Now I make my paper and I bless my family. Pole walo nicheka enzi navaga kanda mbili. Never, give up. Usikate tamama na Mungu anakuona. Never, give up. Usikate tamama na Mungu anakuona.